day with the OG DJ J Shy.
Mpere wangu, sogera sola chiti wikale. Ninambuli, mie nikunga kulonga nawe. Ngoja nikugambire, kulonga chinde dime mnyao na wivu. Na hokumanya ngube, mapenzi yangu mekwako ya na nguvu. Naona ra, ivo kunibekeza, bidika gona, ivo kunembereza. Kama mapenzi waniha ivo nikunga, sinaridhike waniha na kanyongeza. Naona ra, ivo kunidekeza, bidika gona, ivo kunembereza. Kama mapenzi waniha ivo nikunga, sinaridhike waniha na kanyongeza.
Ushe alo, funao, ushe alo.
Zangu, unipata mie kwako ni bahati sana. Mie nawe kuleka na hata wanaloga chocha zidi kupendana. Sinya ivo udamane wewe malikia, mavindu ayo kunihamie na werera. Sinabi wala si mie kufikiria, malikia wangu kwako mie situlia. Sinya ivo udamane wewe malikia, mavindu ayo kunihamie na werera. Sinabi wala si mie kufikiria, malikia wangu kwako mie situlia.
Ushe alo, funao, ushe alo.